you knock knock, yet you knock knock, yet you knock knock, yet you knock knock, yeah, yet you knock knock, yet you knock knock. Ungane abantu balibanga usizi, bahambi yachiphatheka. Ungane abantu balibanga usizi, bahambi yachiphatheka. Ungane abantu balibanga usizi, mawuhambi yachiphatheka. Awukwazele enhlizweni yami hlangiqala ukumona. Wathi knock knock, wathi knock knock.
Ungane abantu balibanga usizi, bahambi yachiphatheka.